mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Baramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu iganiro vya ino genekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 muri 2019 mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ijwi rya Amerika turi no kurubuga rwa internet kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremesheje na Jewe Diane Nahazwe. Muti twabateguriye iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza kurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru tuyafitiye tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gukora ibishoboka vyose kugira ngo irinde abanyagihugu kongera guhitanwa n'imvura. Ubushikiranganje bw'ubutegetsi muri ico gihugu busobanura ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ubumaze kwimura imiryango igera ku 3,000 yari iba mu bice bitameze neza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangiye gahunda yo kwimura abaturage batuye mu manegeka. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yaho baboneye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe ko imvura igiye kwiyongera, kwimura abaturage byagiye ku murongo w'ibanze.
Dukurikije amakuru twatwahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe, byaragaragaraga ko hari imvura nyinshi cyane muri aka gace duherereyemo. Dufite rero ubutumwa bwo kugira ngo abantu tubashe kubamenya, ariko benshi barasanzwe banazwi, ariko tubavana aho ngaho hari mu manegeka akabije hashyira ubuzima bwabo mu kaga, tubashyira ahantu badashobora kuba bakwicwa n'ibiza. Nicyo twakoze rero muri icyo gikorwa, twabashe kuvanamo imiryango 3,305 mu gihugu hose. Turashima Imana ko nta muturage wongeye kwicwa nyuma y'iyo mvura, nta muturage wongeye kuzirikiza. Icyo twagomba gukora ni ukubavana aho ubuzima bwabo buri mu kaga.
Iyi miryango rero iri hehe ubu ngubu, kuko bavuye iwabo bari hehe?
Iyi miryango ubu ngubu rwose turagira ngo dushimire Abanyarwanda hirya no hino mu turere bacumbikiwe na bagenzi babo ahantu nyine ababashije kubaka ahantu hatari manegeka. Ariko harimo n'ababa bafite ubushobozi ariko bo ni bake cyane, bashoboraga no guhita bikodeshereza cyane cyane nk'ahantu hari imijyi cyangwa se udusantere tw'ubucuruzi.
Abo babacumbikiye se wende gufata abantu 8 ukabajyana iwabo mu rugo, n'ibintu bihenze muri iki gihe, hari icyo leta yafashije uwo muturage wafasha abo bantu?
Ikiriho cyo nuko inzego z'ibanze nizo zo zakurikirana kino gikorwa, ariko aho hagiye hagaragara abantu ari nk'abantu mu by'ukuri bashobora kumva no mu nzu zanasenyutse, kuko n'abafite inzu zari zasenyutse ukavamo nta kintu bajyanye, babashije kudukoresha tw'ibanze two kubafasha muri iyi minsi. Ariko kuki wari ubuze ijyanye n'igihe ikigo gishinzwe uteganyagihe cyatugaragarije ko mu by'ukuri imvura nyinshi iri muri iki cyumweru, ariko kugeza ngo matariki 17/2020 izuba rizaba ryongeye kuva ku buryo ikibazo cy'ibiza kizaba kigabanutse.
Dusengiyumva yasobanuye ko leta iteganya kubakira bamwe mu bimuwe bigaragara ko batishoboye, abandi bafite ubushobozi bakiyubakira mu gihe cya vuba. Ni kenshi abaturage basabwaga kwimuka ariko bakanga kugenda, bavuga ko batakwimuka badahawe ingurane ku mitungo yabo. Muri iki cyumweru nibwo Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abatuye mu murenge wa Kacyiru ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nabo basabwaga kwimuka kuko batuye mu gishanga, ariko bo bagasobanura ko badashobora kwimuka badahawe ingurane ikwiye.
Baratubwira ngo bwaho ndazarahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga. Turababwira none ko mwaduhaye impapuro kandi bya ibintu byose bikaba byari byarahindutse, twa twarahatuye. Nimbya izo gahunda zihindutse vuba, mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda, cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye. Batubwira yuko nk'impamvu tugomba kwimuka ngo turi mu manegeka, ngo baragira ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yaguye.
Mwebwe ntabwo base mufite ko hari?
Natwe ntabwo badufite nk'umu ngewe, kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba, kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye.
N'ubu ngubu bari kutubwira ngo twongere tuvemo, none tuvemo nta n'ikintu baduhaye. Ntabwo tuzavamo, twe tugomba kuguma muri iyi karitsiye.
Ese nkatwe twebwe turabapangayi, baguye iminsi 15 ukaye tuvamo nta n'amafaranga ufite, ukavuga ko usohotse muri iyo nzu ujya hehe? Ntabwo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu.
Leta ivuga ko abaturage badakwiye gutsimbarara ku butaka bushobora kubashyira mu kaga. Munyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yemeza ko icyo leta ishyize imbere ari ukurengera ubuzima bw'abaturage.
Ubutumwa twari dufite ni ukuvana ubuzima bw'abantu mu kaga, kuko iyo amazi agiye kuzura ntabwo avuga ngo ntibakwishyuye cyangwa ntibakwishyuye. cyukwishyurwa n'ikindi ubundi yo nishyurwa ndari ho by the way nabo uramutse wagiye ntabwo wakwishyurwa hishyurwa undi so ikintu rero twumvaga twihutira gukora nta muntu wabaje guhitanwa muri ibi kandi byari bigoye cyane urebye nk'imvura zaguye za Nyamagabe za Nyamasheke yari imvura nyinshi ubundi gipimo gisanzwe batubwira ko ari mililitiro 15 Nyamagabe hari igihe yigeze kugama mililitiro 35 umunsi ariko turaje imana ko nta muntu wahitanwe n'ihangu cyangwa se n'ikindi kintu twumvaga rero iki utumwa twari dufite no kuvana abantu mu kaga ariko dukomeza no kukangurira abanyarwanda kwirinda kubaka ahantu hari amanegeka kubwo ubutumwa bwaratanzwe ariko birababaje kubona hari abantu batumva n'uko no kuhava ari inshingano kugira ngo umuntu abashe kurengera
muri iki gihembwe y'amakuru atangwa n'abashinzwe iby'ubutabazi avuga ko abantu 46 ari bo bamaze guhitanwa n'imvura yaguye ari nyinshi muri iyi myaka ishize imvura yariyongereye igahitana ubuzima bw'abaturage ariko umwaka ushize iyo byari bidasanzwe ibiza byahitanye abarenga 180 byangizaho gitare z'imyaka zirenga 400 ibiraro imihanda n'inzu z'abaturage birangirika mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yiyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage hatazagira abakomeza kuzira imyuzure Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika Kigali
Asumta Kabuyi urakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bugarijwe n'ikibazo c'inzara yatewe n'uko ishirahamwe rya PAM rigiye kumara amezi abiri ridatanga ibifungurwa Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye mu ikambi ya Rusenda kuturabira uko vyifashe.
Ugeze muri ikambi ya Rusenda uhura na zimwe mu mpunzi z'abarundi zigiye ku kiyaga cya Tanganyika. Izindi nazo ziri kuzamuka imisozi zigiye gushakaho zitera ibiraka kugira ngo zibone amafaranga yo gutunga imiryango yabo. Muri iyi minsi ishyirahamwe rya PAM ryatinze kubeza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha. Ariko bagendana ubumuga. Ibo siko bimeze bamwe basanga mu mazu abandi nabo bari muri centre bari gusabiriza kubera iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi Shimiye Imana Ferdinand n'umwe mu bagendana ubumuga mu nkambi yo mu Rusenda
muri iyi nkambi ya Rusenda turimwo inzara ku bagendana ubumuga yabaye ndanse hejuru y'iki yihindagurika ry'amapokeji baduha amezi n'ayandi gusanga ukwezi kwa nzi mukunde none ubu tugeze mu mezi abiri abantu rero tutavaho turi tutabu atanguvu dufise zo kuza kurondera kwishumamwo turagowe cyane tugiye mu mezi abiri abandi naho batava naho bari barashonje cyane barabuze naho bo yikubita twosaba yuko iyi nkambi ya Rusenda basanzwe bayiserukira nka hasere yatwakiriye na leta ya Kongo bafatanije ko bo kwitura PAM kibazo cha PAM bakagarukira abagendana ubumuga naho tubona nabakomeye byahavuye bikananirana kugira ngo nitumeregwe nabi kurenza urugero kubera twamaze kubona ko harenze ko niyindi ndwi imwe ahatangura kugaragara impfu zitangwa n'inzara mu bagendana ubumuga ba Rusenda turasabye ko hasere na PAM bo kwikubita gashi bakatugarukira
ubu batinda kubapokeza ibyo kurya kwemwe mugendana ubumuga mukora iki kugira ngo mwibeshe
tukotesa burya bukarate tukarya madeni mpaka ukweze kukinzira mukundi na none n'isaha abagendana ubumuga ni bake bafise burya bukarate mu nzu kuko twabuhereze abadufasha niye dupakiye amafaranga ashikira bari abantu badufashije mu gihe cy'injara
dusabe Museveni namye yuko gutinda kubaheza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikorwa n'ishiramwe rya PAM bituma imiryango yabo haba kutumvikana kwabubakanye
nkanje ngenda n'ubumuga y'umugore wanje abonye biyangaye mu rugo aragenda n'abapolisi bakamusambanya kubera iki abone nta mikoro ari mu nzu ingaruko duhura nazo twe abagendana ubumuga ni nyinshi kubera je ugendana ubumuga singira icyo nambara sinova hango nobe no duga ku misozi gucingero ngumaho nyene ngumanyerera nyene mburi cyo nkora kubera mpamvu mu rugo umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore nugumye nugume hamwe wigumye acambwira nka umari iki urabona mu nzu abana bari ko barapfa n'inzara nta cyumaze uno kuguma wicaye ho gusa niyo mpamvu rero acashima kujya mu nzira y'ubusambanyi
hatunga Imana Festus asanga amashiramwe akorera muri iyi nkambi yarakubire kubaheza amafaranga yo kwihangira imirimo kugira ngo Igi nkunga ya PAM izagitinda bazajya bifashisha amafaranga baba bavanye mu byo bakora
muri ibi iyi mitahe bari ko bahereza abane mu gukora ama briquette y'ibizuku mu buryo bwo gucana natwe n'amasabune bo dushiramo kugira ngo dukore amasabune ndani mu nkambi baduhi bikoresha byo dufasha cyane mu mugwi w'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe ba nawe yemeza yuko iki kibazo cyo gutinda gupokera kiraje inshinga impunzi zose ariko mu cumweru gitaha PAM izatangira gutanga inkunga y'amafaranga ku mpunzi zo mu Rusenda
turafite ikibazo gikomeye cyo gupokera kuko biboneka ko amezi abira agiye guhera tutaronse imfungugo haseri itubwira ngo nukurindira mugabo rero haruwari yatubwiye ariwe aserukira ibiro by'ibaraka ko dushobora gupokera ku munsi wa mbere.
Mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Rusenda n'iya Murongwe ziza zihabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa n'ishyirahamwe rya PAM ribinyujije muri banki ya TMB aho impunzi zigenerwa 19,500 by'amakongomani. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Barakoze abamenyeshamakuru bacu kuri ayo makuru badutororokanirije. Ndayibutse ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Turabasuhuje nshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Cyane cyane mwe bakunzi b'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa n'umuryango Jeff Eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye basuhuza nitwa Jeremy Mahabanayo. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro nyungurana bitekerezo aho tugiye kuganira ku itangazamakuru turebera hamwe umubare mucyo w'abari n'abategarugore batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, ariko kandi tunareba icyakorwa kugira ngo uwo mubare ukomeze kwiyongera. Muri studio rero ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye, ndi kumwe na Tijara Kabendera asanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse na Magic FM. Tijara, tuguhaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane.
Ndi kumwe kandi na Dusabimana Devota, ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Kicukiro. Devota, tuguhaye ikaze.
Murakoze cyane.
Ndi kumwe na Alphonse Niyo Mugabo, nawe ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera. Alphonse, tuguhaye ikaze mu kiganiro ejo.
Murakoze cyane.
Nkuko rero nimaze kubivuga, iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho, ariko nawe duteze amatwi nkubutsa ko ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri 0785 41 411 cyangwa se 0720 2 3 22. Ushobora kudusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo EJF Eco maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Tugendeye ku bushakashatsi twakoze mu kiganiro ejo gica kuri Radio Ijwi rya Amerika, bigaragara ko mu butumwa 112 berutse gutambuka mu biganiro bitanu byashize, ubutumwa 100 bwoherejwe n'abagabo mu gihe 12 ari bwo bwoherejwe n'abagore bwonyine. Muri iki kiganiro kandi nibidukundira turaza guhamagara Dr. Kayumba Christophe, n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho, adufashe nawe kuganira byinshi kuri ingingo. Kwatangira na Tijara Kabendera usanzwe ukora itangazamakuru, ni ibintu ufitemo ubunararibonye, ni n'amahirwe uri umudamu ngira ngo bano mu rugaga rw'abari n'abategarugori bakora itangazamakuru mu Rwanda. Nkayo ku giti cyawe ubona biterwa n'iki kuba mu Rwanda tugifite umubare mucyo w'abari n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru?
Tutaragera ku bitekerezo tubanze twemere ko dufite umubare muke w'abanyamakuru b'abagore, ubwo baracyari bake. Numva rero kuko umubare ari muke w'abagore ubwo bakora itangazamakuru byanze bikunze n'abatanga ibitekerezo bazaba bake. Impamvu nyamukuru wenda yo gutuma abagore baba bake ntabwo ari mwitangaza makuru gusa, ni ibintu byose byo mu Rwanda bikorwa ku bundi buryo. Usanga abagore duhereye ku muco bagiye bahezwa habari muco wa Kinyarwanda. Itangazamakuru ni iki? Ni ukwirekura, ni ukuvuga kakurimo. Kandi kuva na kera nta umuco w'umugore ntabwo yavugaga agomba guhora cecete, bivuga ngo niba akoraga umwuga w'itangazamakuru wabonaga kunaniranye cyangwa se uri igishegabo, uri ushaka mbese kwitwara ukundi. Umugore atagomba kwitwara, icyo ni icya mbere. Ikijyanye n'ibitekerezo, abagore akenshi turitinya. Abagore akenshi batinya bitanurukaho, batinya sindi buvuga iki, sindi bukora iki. Mu gutangira ibitekerezo byanjye byari ibyo.
Urakoze cyane Tijara. Ngira ngo Alphonse Kabendera uravuga ko uretse n'umubare mucyo w'abatanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abanyamakuru ubwo baracyari bake, wowe nk'umuntu ukurikira ikiganiro ejo ukunze gutanga ibitekerezo n'ubwo uri umugabo, ubona biterwa n'iki ko bashiki bacu mu itangazamakuru bakiri bake?
Tijara wambanjirije arabivuze, avuze yuko ubwabyo n'abanyamakuru b'abadamu cyangwa se b'abakobwa bakiri bakeye.
Twagize amahirwe yo kubana na mushiki wacu Devota Dusabimana, n'umukunzi w'ikiganiro ejo cyane, ari no mu bantu bohereza ubutumwa kenshi. Devota, nkawe nk'umwari nk'umutegarugori, ubona biterwa n'iki ko abagenzi bawe bari n'abategarugori bataratinyuka gutanga ibitekerezo byabo bisanzuye mu itangazamakuru?
Hari igihe usanga batakurikiye neza nk'ibiganiro, akavuga ati biriya birareba abagabo, birareba abahungu, ugasanga bo baritinya cyangwa se ntibanakurikiye n'ibyo biganiro, ugasanga n'umubare mwinshi w'abahungu n'abagabo.
Nkawe ukunze gutanga ibitekerezo turebana cyane mu kiganiro ejo, izo mbaraga uzikura he?
Okay, imbaraga n'ahandi nzikura uretse kuba mu muryango, uko twagiye turerwa ndetse no kuba tubasha kujya mu mashuri. Usanga ari ibintu abarimu ndetse n'abayobozi usanga babidushishikariza, aho usanga cyane cyane nk'abana iyo bakiri nko mu wa mbere primaire, kuri ugenda imbere ukavuga recitation, ukavuga indirimbo, biriya iyo abana bazamuze ari byo babatoza ndetse n'ibindi byose bigenda bizira.
Urakoze cyane. Uwo uravuga uti ngiye nabitojwe nkiri umwana muto mu muryango, na niyo mpamvu nimwe itangazamakuru ndatinya gutanga ibitekerezo byanjye. Tijara, iki gitekerezo cya Devota turakivugaho iki?
Igitekerezo cye nicyo, aravuga ngo mu mashuri ntabwo byanze mu mashuri. abanyeshuri n'abandi bose na kuva kera barigaga bakanatekereza ariko ngiye igitekerezo cyanjye ngo nakugeza ubu wavuze kohereza ubutumwa ariko nkatwe dukora ibiganiro ku maradiyo iyo dukoze ibiganiro byinshi bigiye gutanga igitekerezo kuri telefone ku butumwa bwanditse haba Facebook SMS n'ahandi ariko usanga telefone nyinshi ikiganiro gishobora kurangira ari abagabo bose yewe nubwo haba hari nk'ibihembo ko muri radiyo rwanda tugira ibiganiro birimo ibihembo kenshi birimo zatombora birimo gusubiza ibibazo kugira ngo tubashe kumotiva abantu ariko usanga kenshi igihembo ni kimimi telefone smartphone amagare cyangwa ugasanga abagabo benshi nibo bahamagara twagize naho dushyiraho priority ku mukobwa ushaka kuvuga ni nahamagara mu kiganiro wa mbere nubwo atabasha gusubiza ibisubizo neza ariko apfa kuba ari igitsina gore arahabwa ikinege ariko ugasanga still baracyari bake niho ahandi ro hava yuko umwana w'umukobwa bira no mu muryango umukobwa mu muryango wacu aravuga agakina cyangwa se yashamaduka ngo karakara karashyanuka ashaka iyo umubwiye kabiri ntabwo yongera bivuga ngo rutwe ubwacu nk'umuryango turira abana b'abakobwa tubifitemo uruhare ntabwo turatoza abana bacu b'abakobwa kuvuga ngo ndicyo ngomba kugaragaza uwo ndi abirashoboka impamvu rero nyamukuru y'ikiganiro cy'uyu munsi wenda kugaragaza impamvu ki igitsina gore ari bake mu itangazamakuru n'abake mu gutanga ibitekerezo ni wa muco twakuranye kuko ibyo twakora byose ntabwo byahita bicika ako kanya ntabwo byahita bivaho
urakoze cyane tijyana wowe uravuga uti rimwe na rimwe n'abatanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abarikora ari abagore cyangwa ari abakobwa hari ubwo sosiyete babona ko ari abantu bashyanutse abantu bakora ibikorwa bidakwiye devota nkaho ukunze gutanga ibitekerezo aho utuye aho ukorera mu muryango babyakira bate
okay murakoze ntago ari benshi cyane usanga nyine babyakira neza ariko mpereye mu muryango wanjye ko ari ibintu ubusanga baradoje kuva na kera usanga babyakira neza bityo bikagutera imbaraga zo gukomeza gukora neza kurushaho ariko hari nubwo ushobora gusanga ahandi uvuga ati uriya kuba avuga ibintu runaka wenda mu itangazamakuru ubwo ni ubushizi bw'isoni cyangwa se akavuga ati umuntu se utinyuka akagenda agatanga ibitekerezo cyangwa se akagaragara mu itangazamakuru ubwo yabaye ameze ariko ibyo ntabwo byaguca intege ahubwo uba ugomba gutanga ibitekerezo bityo bigafasha na sosiyete nyarwanda
urakoze cyane arufati tujya urasobanura ko ahanini n'ubikoze bamubona nk'igishegabo nk'uwashyomotse akavuga ibidakwiye ndavuga ariko akavuga ngo nubwo bimeze gutyo ntagacika intege wowe urabyumva gutya
ngende ku bitekerezo byabo ariko hari n'intege nke yazaba zo gutega amatwi ibiganiro ugasanga urubyiruko cyane cyane nyine ku bana babari n'abategarugori turi kuvugaho usanga bo ibiganiro nk'ibingi bo bahitamo ibyo bumva urugero niba ari amakuru akumva ko kumva amakuru bitamureba urugero niba ari ikiganiro nk'iki ngiki akenshi ugasanga bibere mu biganiro bigendanye n'imiziki gusa bityo bigatuma kandi nanone niba anashyizeho agashyira ku radio runaka harimo ikiganiro ugasanga nta nubwo akitega amatwi ngo kirangire noneho azi ko naho ahera atanga igitekerezo niyo mpamvu rero urubyiruko abari n'abategarugori biteye kandi n'utundi tuntu twinshi bafite tubahugije kuko buri abanagira imirimo myinshi cyane ahanini kuruta igitsina gabo nko mu rugo murabizi abakobwa n'abamama imirimo baba bafite ugasanga kenshi na kenshi ntabwo babyitaho ku gitekerezo cyanjye rero uko mbibona nk'umuntu ubana nabo hasi hariya nta bushake bagira nta nubwo babyitaho ni gake cyane usanga babihaye umwanya bigatuma no gutanga ibyo bitekerezo batabikora
urakoze cyane Alphonse azamuye indi ngingo ngo nta bushake bagira ariko kandi bafite imirimo myinshi tujyara urabitekereza ko ikibazo nta bushake abari b'u Rwanda tuzi ko bashoboye kandi bafite ubushake n'imirimo irahari ariko se basaza babo ntabwo bayigira
ahongaho ntabwo ndi umupinge ibyo avuze ariko ntabwo turi bwemeranye cyane kuko niba ari imirimo abahungu nibo bagira myinshi kurushaho abakobwa kenshi usanga niba bavuye ku ishuri niba ari mu rugo ahubwo avuga ngo abakobwa bacu nk'uko batangiye bivuga ntabwo bariyumva mu radiyo abenshi ntabwo bakunda kumva radiyo nijoro usanga niyo mpamvu nabwo no mu biganiro dukora kenshi wumva bahamagara abacyari abako kandi bake cyane bivuga ngo ya radiyo ntabwo barayiha umwanya bo bazi ngo harimo ibitandeba ntabwo iki ngiki ndeba arahitamo ibiganiro nk'uko Alphonse yabivuze uzarebe abantu bakurikirana cyane ikinamico ya radiyo Rwanda abenshi ni igitsina gore abenshi ni abakobwa ariko nanone nta hantu hariho gutanga ibitekerezo arayumva aryoherwe yishime anabyuka yivugaho atangaho komantere kuri ariko nihagera no gutanga komantere kuri ya teatro ntabwo ari buritange ku karubanda arabyivugira abiganire na bagenzi bivuga ngo bahitamo ikiganiro akenshi gifite imbaraga kumva mugani ntikimureba usanga rero umubare w'abumva radiyo w'abakurikirana amakuru ku gitsina gore uracyari muke niba ukiri muke rero ntabwo azabona umwanya wo gutanga ibitekerezo kandi atabyumvise atumvise icyo ashaka bivuga ngo bari baduteze amatwi muri ikiganiro ejo babyumve yuko tubakeneye baracyari bakepe abagore 240 muri RMC itanga ni bake cyane ku bagabo 74 ntabwo ari icya kabiri bivuga ngo rero ubutumwa buzakomeza bube buke kuko abagore bake ahubwo nibahaguruke bumve radiyo barebe itangazamakuru batanga ibitekerezo kuko nabo ubwo biramufasha gufunguka biramufasha no kuvuga ikimurimo biramufasha kudaheranwa na cya kindi aha n'igihe ashobora kumva ikintu akitotomba kumva ngo ariko abangaba nabo bivugiye ku karubanda ukosowe abagore
ukuvuga ngo barabyumva ariko bagapira imbere
barabyumva bagapira imbere kuko nanjye navuze nti abagore dutinya ngo bitanuruka ntabwo ngiye gutangira commentaire bana na kenshi usanga abakora shyiraho ubutumwa kuri Facebook zacu ari abagore bahinduye amazina gahindura izina akemera kitwa Aime bo Aime barisangira bombi akemera kitwa Alphonse kandi twa Alphonse ikari hina kuko ari nagaragaza uwariwe nicyo ngiye bakeshe ngunda kubasaba biyo bumugore nyine ugaragaza yuko domine zose ndazishoboye utanga ibitekerezo n'ukumenya ubwenge n'ubwo n'ukuvuga iki kuri imwe kutwitinyuka nk'uyu mwana w'umukobwa yitwa
Devota
nabikunze cyane ko ari umwe mu bantu batanga ibitekerezo mu kiganiro ejo kuko yatwe dufite abakobwa benshi batanga ibitekerezo mu biganiro byacu n'abadukurikiye uyu munsi bumvira uko dukeneye bade tabije niba yifite ikiganiro ejo uyu munsi kirimo tijara nahita atanga itekerezo amuhinyuze hoya ntago twe turabanebwe byashoboka ko byagenda gutya
aha warakoze cyane tijara Devota agira ngo tijara yaramaze kukuvuga ubona nibikomeza bitya utazisanga usigaye uri wenyine mu bantu batanga ibitekerezo mu biganiro bitandukanye cyane cyane ejo
oya ntago navuga ngo nzasigara ndi ngenyine bikurikije aho igihugu cyacu kiri kugenda kigana mfite ikizere ko hari nabandi bazaboneraho nkuko nguko nababera urugero ikindi nkashishikariza bagenzi banje kuba bakunda itangazamakuru kuko niho tumenyeraho ibintu byinshi ko hari akajambo bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ubwo rero iyo udafite amakuru nta n'ikindi wamenya
Alphonse bashiki bacu baravuga bati ni ugukora ubwabagana butoka bashishikariza gukunda itangazamakuru ndetse no gutanga ibitekerezo byabo nta kwitinya uhura bitekerezaho iki nka musaza wabo uhereza ubutumwa mu kiganiro ejo
icyo mbitekerezaho nuko inzira ari ingiye
yatangiwe
abakobwa nkuko nubundi bigaragara ko batatangaga ibitekerezo cyangwa se batabitanga niba ahangaha turi muri iki kiganiro nonaha Devota akaba umwe mu bantu bicaye aha barimo baratanga igitekerezo mu byukuri uri butege amatwi radio araza kumvamo Devota yumve nibyo yavuze avuga ati nange reka nkore nange jo nzabindi nkahara nange gutanga mu gitekerezo cyanjye icyakorwa rero nuko nubundi ibiganiro nk'ibi ngibi ku ma radio menshi nkuko byatangira no mu ijwi rya Amerika n'ahandi bagira gute babishyiramo imbaraga
banasaba Mizero Crispo ku banga bw'ibyuma akatuzamura mu bitekerezo by'abaturage twaganire kuri ingingo turagaruka dukomeza mu kanya
impamvu umubare w'abagabo ukiri mwinshi kurusha abagore nuko abagore bakitinya cyane mu nce zo mu byaro baba bumva ko nta muntu wo kuvuga kuri radio atari umuntu ukomeye cyangwa se nyine kwa kuba ibintu umva atari ibyawe ngemba numva atari ibyanjye rwose
impamvu itangazamakuru usanga abahungu aribo bibonamo cyane nukubera usanga bashiki bacu babitinya mu bintu runaka ugasanga ntago bigirira icyizere wenda cyo kuba bo muri bo biyumva yuko bashobora kuvugira kuri radio runaka cyangwa bagire n'igitekerezo batanga
iyo bumvisha radio biba bihagije ntago yafata umwanya wo gufata amafaranga ngo ashyire muri telefone ngo ahamagare kuri radio si uko babyanze cyangwa batabishaka ko mbona nta mwete wabyo bagira
urabona abagabo mu mpande zitandukanye usanga aribo bazi imbere mu byiciro bitandukanye kurusha abagore Marozo murutse kuno ko abagore bakunda kuba bitinya mu bintu byose kandi kindi capacity wenda tuvuze ko capacity intellectuelle y'abagore iri hasi kurusha y'abagabo kangara yo mama kenshi batinya gutanga ibitekerezo n'utangaza amakuru
hari n'abafata nk'ubuturage guhamagara kuri radio kumva ko atari ubusirimu babantu bo mu mujyi ntibahamagara
atarefata nk'ubuturage
n'izo twabashimira ko ndagira ngo mugire icyo muvuga ku bitekerezo batanze bati arabifata nk'ubuturage
ya uwo mukobwa asoje ku ijambo ryiza nibyo koko abenshi bakunda no kubanenga wanaganira nabo akakubwira ati reka 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 kuvugira kuri radio n'ubuturage akumva nyine ko ariko biri nibyo ntago yabeshye ikindi kandi haraho yigeze kuvuga irindi jambo ni wagiye
ku capacity intellectuelle
ni wagiye ku
imitekerereze
hari handi bavuze bati abakobwa bihugiraho cyane agasanga yihugiyeho nyine waritekerezaho wenyine ngiyewe ndakura heve ya mwenziza salon kwisukisha ibyo byo akabitekerezaho ariko ntabi yaha umwanya kuba yashyira nk'amahinda akavuga ati ngiye kubiha umwanya rega no kumva radio ukagukurikira ikiganiro cyose ukagitanga igitekerezo cyubaka ntabwo ni ubuhanga kandi ni umwanya ahubwo atari abakobwa bihugiraho nibyo ntabwo abeshya kuko hari umukobwa ushobora kumara icyumweru cyose yitekerezaho kana kafite inweri nanjye nzazisukisha umwenda nzawukora he ubukwe bwa runaka buzaba ngo bakwambara agahora muri ibyo ukwezi kugashira abiri agashira atatu agashira atarumva radiyo so abo nibo bakobwa rero dufite hano ariko duprofita ejo ko ibyo bigomba guhinduka
urakoze cyane ngira ngo Devota wumvise ibitekerezo bamwe mu baturage twaganiriye bavuga twagize amahirwe ko tugufite nk'utanga igitekerezo numvise bamwe bavuga ngo abatanga ibitekerezo ari bafata nk'abaturage, abandi bati burya abagabo nibo batekereza byimbitse kurusha abagore n'abakobwa. Urabitekerezaho iki?
Okay, ntabwo najye kure yabo ko ubusanga nyine ni cya kintu cyo kuvuga ati abagabo nibo bafite ijambo, abagabo nibo bazi ibintu byinshi. Ubusanga twege tutagira amatsiko menshi yo kuvuga ngo ese reka dutange ibitekerezo, reka twumve ikiganiro icyo bivuga. Ugasanga nyine twihugiyeho cyane, ugasanga nanone na ya mirimo yo mu rugo irakuziritse, aho ukavuga ati no guhamagara nta mwanya nabibonera. Ariko uko tugenda tubyigishwa cyangwa tubikangurirwa hari impinduka bizagira.
Alphonse, uravuga iki kubyo bavuze?
Icyo mvuga kubyo bavuze nuko nubundi biragenda bihere kuri wa muco Tijara Kabinda nubundi yavuze. Uko urumva kuva na kera abagore ntabwo bavugaga, ntabwo batangaga ibitekerezo byabo, biravana n'umuco. Ariko nkaba mbona ko giye biri kugenda bikosoka.
Ariko igeze kutubwira ubutumwa 12 bwatanzwe n'abagore n'ubutumwa 100 butangwa n'abagabo, nayo ni intera nini. Hano gari kimwe cy'akane, hano gari kimwe cy'acumi. Uribaza ko baracyari bakepe, haba ku butumwa, haba mu itangazamakuru, haba mu gutekereza gukora icyo kintu,
haba mu guhamagara,
haba mu guhamagara. Ahubwo wenda niba bakeneye izihe mbaraga zindi zakoreshwa kugira ngo babashe kuba babyibonamo. Gusa imbaraga ni ukubereka yuko ibi ngibi nta kibi kirimo. Bakenshi arabikora atekereza ko ari mikibi, ari mikibi nyine. Ngiye gukora ishyano kuba ngiye kuvugira kuri radio, ngiye gukora ishyano kuba ngiye gusoma izina ryanjye ngo kana karunaka wahanaha, ugatanga na adresi yawe watanze igitekerezo. Aho kugeza ubu natwe tugifite n'abambasaderi, kandi koko ugasanga n'abambasaderi bacu batumenyera amakuru y'ahahanga.
Uwo yari Dr. Kayumba Christophe ni impuguke mu itangazamakuru na politike, ndetse akaba anigisha itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza y'u Rwanda. Ngira ngo hari ibitekerezo byinshi yatanze, ariko igihe cyatujyanye turagana ku musozo. Yavuze ku muco, yavuze kuba ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikiyubaka. None dusoza Tijara, hakorwa iki kugira ngo mu by'ukuri umubare w'abari n'abategarugori bakora itangazamakuru n'abatanga ibitekerezo nibura usingire abasaza babo cyangwa babe banangana nk'uko mu zindi nzego hari aho bigenda bigerwa?
Icyakorwa cyonyine batwebwe nyirize nitwe tugomba kugikora. Ndavuga abakobwa, abagore bari hano hanze ntibagomba kwitinyuka. Ikindi cya kabiri, nsabe sosiyete nyarwanda yo kubaryanira inzara. Twe ubwacu twumve ko bishoboka kuki mu itangazamakuru bareke kubaryanira inzara, kumva yuko umuntu ukoze icyo kintu agiye kuvugira ku karubanda abayishege abayigishegabo. Kandi itangazamakuru ajyana n'iki? No gutanga bya bitekerezo. N'abatanga ibitekerezo hanze batari abanyamakuru bamwe ba devota, nabo sosiyete yo kubona ko baciye nk'amabere cyangwa ari abaturage. Babone ko ari ibintu bisanzwe nk'uko Alphonse yatanga igitekerezo abifiteho uburenganzira 100% nk'uko devota abifiteho uburenganzira 100%. Kuko gutanga ibitekerezo bishobora kuba byanahiye ndura ushobora gutanga igitekerezo kigahindura ikintu kinini. Bivuga ngo twe ubwacu twitinyuke nk'igitsina gore, abari ko twumva uyu mwanya bitinyuke. Ariko kandi sosiyete tubamo, umuryango turimo, duhe abana bacu bakobwa confidence.
Urakoze cyane Tijara. Udavata turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ndagira ngo nkubaze nawe nk'utanga ibitekerezo mu kiganiro ejo, nk'umwari, nk'umutegarugori, hakorwa iki kugira ngo umubare muke w'abari n'abategarugori gutangaza amakuru ryo mu Rwanda uzamuke?
Icyambere naheraho twege abakobwa, abagore kumve ko dushoboye, kumve ko ibyo umuhungu yakora natwe twabikora. Icya kabiri, turasaba ababyeyi. Ababyeyi nibo ba mbere babasha kutwegera, bumve ko kuba umwana wawe w'umukobwa yatanga igitekerezo cyangwa se yayoboka umwuga w'itangazamakuru ari hari ibintu byinshi byabasha kugerwaho kandi nawe afite ibitekerezo bizima.
Urakoze cyane Devota. Rangar Fotse nayo nagwa nk'amasegonda 20, wumvise ibyo twaganiriye. Hakorwa iki rero kugira ngo abari n'abategarugori mu Rwanda bakora itangazamakuru n'abatanga ibitekerezo umubare wabo uzamuke ube wagera ku rugero rw'abasaza babo cyangwa abana barute nk'uko mu Nteko Ishinga Amategeko bimeze?
Abana b'abakobwa Tijara n'abandi mukuru uyu mwuga, nimwe mbere na mbere mufite uruhare rukomeye kugira ngo muzamure abakobwa bakiri hasi yewe n'abadamu bazamuke bajye mu itangazamakuru. Kuko hari igihe usanga nka Devota aje akegera Tijara Kabendera ni urugero, Tijara ukabona ko yakwenda yamaze kugerayo, ari umunyamakuru, ari umuntu ukomeye, ari umustari, ugasanga mwimye umwanya. Bivuze ngo rero bari umuntu abanyu b'abakobwa, mwebwe nimubahe umwanya mu bwanyu, mubumve, mubahe umwanya mubibakundishe. Nubona umukobwa nk'uyu utanga igitekerezo nk'uko mu kiganiro ejo mubikoze, mumutumire hano aze atinyuke iki gihe nk'ubu Devota arava arabwira abandi bagenzi be uko yabonye muri studio hateye ukuntu bavuga, anavuga ati burya bya bintu habari naheza abasobanura uko byagenze, bityo n'abandi bazagira ishyaka. Mbere na mbere mwe banyamakuru by'umwihariko w'abakobwa n'abamama, nimwe mufite uruhare mu kuzamura iki kintu. Urakoze.
Urakoze cyane. Turabashimira rero nshuti bakunze b'ikiganiro ejo. Ikiganiro cy'uyu munsi twavugaga ahanini ku mubare mucyo bari n'abategarugori ukigaragara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane cyane abatangamo ibitekerezo. Uyu munsi rero twari kumwe n'abatumirwa batandukanye barimo Tijara Kabendera n'umunyamakuru kuri Radio Rwanda no kuri Magic FM. Tijara, turabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Twari kumwe na Devota Dusabimana n'umukunzi w'ikiganiro ejo heza n'ubutumwa aturuka mu karere ka Kicukiro. Devota, turabashimiye cyane.
Murakoze.
Twari kumwe kandi na Alphonse yo mugabo ni umukunzi nawe w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera. Alphonse, turabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Iki kiganiro rero ndakubutsa ko ushobora gutangamo igitekerezo cyawe ingere cyangwa inyunganizi aho twibaza tutese hakorwa ikingo mu burabare n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda uba kwiyongera. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nijye na Roger Mizero Crispin ya Rwanda rw'ibyuma. Nahoje muvuga kuri mikoro nitwa Jemi Mahabonayo.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazwe mari mwazindukanye kuri mikoro na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yacu tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banyi no mu vyanyu. Ntitubasize mwenyene, twasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.